Easy bop, you know. What did I say, Nana? Kedi Vizi Rosie. Ha, juwa kwa mnaongene, na mwona sokwa nuha kamiri. Ha, hube anything, nika na baketi, wende rozi seti, oh shimiri. Hana, bomo ni mikobo taba, muwa ni nubu kwa hakobo tara. Haburu vegetable for wakara, yema kwa na vegetable nilio bara. Hana, brazo kwa mnodata, choko chola mleti ya gala. Siya, wele waya na opasa, ige kwa tacha gala, wola kasera. Buru lambata, nombada, sanyago, adosani. He, isi unyo jada, siye jibiba, waya yoja. Usa, hiba chamba, 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 zeno vya. Now,
It's Pedro, the awesome producer.
A word,